kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata kabaga jimaatat galgala ke sa salama walakka jilkana ga sa saditti meter bandi digdemilama digdemishani sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jalkaba fagof dioda radio interneti satellite nail sati facebook idan kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fato ta kenya jalata mo akamoltan jimaata majiku da shan barakuma la mafku da tok akala kops ethiopia timmo amajitor barakuma la mafku da sadi kesu mesan kesan ran ne modanditi wal muddin sidanga ethiopia sudan ra torban kana kesol kejra sudan ethiopian danga kot tayare gite jechun balale fatte yero united states kesat torban ufu angom motuma garana mahara presidentuma filatamet tiajiru kanatti biyetti kesad dan kokodamin saf aritu baballate jira ardin afrika yenyet talali virusi corona gara milione ibalamaf milione torba tamafu dachu jirti jira gamtan afrika rakole burale misoma fawasuma godina dawromiana nofin finnejiru furuf kanandesu su projecti buresusa bulchis godini chabex sejira kannenif kabrod afagat umra saganta kenya tunwal intrajen geffato ta kenya producer intam sa sarra brana iluti oduf gara soratan sindabarsa
Parotole American guyashan indubatnam presidenti filan Joe Biden e biftekha khachifte uji ittigafata mitfennet America tammat lafti soda egums gudda jaljirt war radio tan congress America duudet injaja chapse namillenar kisanit doye amalle godin America shan tamanu tuyu lele mormi ba of kurfojer Washington DC fula presidentin harait khakhatu US capital egums gudda jaljira dallat tijaranetin warane khum heddu e gujjer akhanani warane khum diddami tokot latan ego kurfojer Washington DC khaysati egum silafati fijadanitin karane dullen chufa guya presidentin khakhatu akana hana duri nam khum dibeddu fa ukhana mom million tokolan fa jalu tetruf amma mo namum dikkat tetrufu fula heddu chufu jiran warra kanirir ba kunin milot president ab Donald Trump fa Trump gargaretin filannon America tabaranatun sir filannon gun jadetin falmujir udisha mantan waran khum torba jalat egu jira James Murray directori naga America ego kijadati akata naga tegani abdi guddo raqamna tatulle wanda brera wanbara ne dujirajel akitana president america mike pence yeletti bulchinsi trump motumma kharum qajela afi kharana ga qabun ufrakhin akitana president america hunin gaftor banda brexis congress america maritaw jirtidu dani inillen kesjira wara naguman jalaba khaysanam tok akitana president america mike pence kunin khale waran america kha us capital e gujir yohana mo congress america e gujir lagetti galate fate akitana president khaysani tay ojachu gamachu guddo qabajel america tammiti yo naga si jabe sanegu qabanin lejen Joe Biden nami America bulchu filatan dib corona khanirratti biyigarqaru fi karor dollar trillion tokoti fi billion dib sagali base khale television irratlabs orin kunin khajren biyatin jabe sanetin karqaranijel rakko hamtu corona namattin dufana America tin nam million heddu takjirachun qamne jirachu jirajer Joe Biden karor khanani khori duran motumman nama khenne malelle nami tokko dollari khum tokko dib bafuri argata akka garqarsa kannanif tanirata mo worri hujin qamne hagful ban dufuti torbanet dollara dib afuri khannanif abboti daldala kisan jireni jabe fataniti namalle qataru dandani fijirani jirallenum karqaran guya khudani sagalitin durat congress in america ummatisa dib khanani ratakmale rakkat karqaru fijedetin dollara billion dib sagali basani ummata biyan karqaru ratto legal addunyaa tan million sagalta misadi qala ratti virusi corona argan nam million lamta uttanallu budami akka gabas university america johns hopkins it dib khanani america ta addunyaa durjira nam million diddami sadi qalu dib khankaba nam khum dib bafuri tawtti khanallu budami godina america agito ko warri bkhana ana fam balajiru akhima chujira warri kunene ogeyot fayati fi jarulefa tatulle qorsago guddan fi tachujirani nam heddu qorsan fudachu fuga fachujir motumman biden yo guya shan induba tuji jalqabe guya dibbeto ko khaysat nam million dibbeto ko tif qors corona khennu fi wadagale agamma america te nam million kudan chalutti karkars khanargate qors khanargate biyefano romo washington dc rajaka sujirtan wal abaf muddam sun dari ethiopia te sudan irjirtu turban kana o wademo jirt sudan e waran ethiopia dari sisenu imat naba muhaddini tartumin werge jalanenutem
ministrin dentala sudan akajerutti tayaronni warana kan ethiopia danga sami sudan turban kana senani jiru kunisi muddamni nanno lafa wal falmisisate kan al fashaga hammeser kanamales garen ala bultota ethiopia kan nemotumman degeraman yotikka de sibilota saddet ganda wada arodivi alia kanano dangaret ajje sanjedan Hogganaa waraana Sudaan Leetenaa Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan naannoo sana daawwachuudhaan waraana Sudaan kanneen daangaa eegan haasofsiisanii jiru.
Sabarna katiir jiddan. 25 sana ihna sabriin.
Sudaan yeroo dheeraaf waa'ee lafa kanaa obsaan ilaalaa turte waggootii 25 tarkaanfii fudhatamu sodaachisaa fi yakka dhiyaataa ture obsinuus obsi garuu daangaa qabaa jedhan. Kan walitti bu'iinsa jalqabee Sudaan otoo hin taane Itoophiyaadhaa jedhaniiru. Kunoo amma immoo ijaaf ijatti argamaa jiraa jedhan. Duraan dubartoota qonnaan bultoota Sudaan ajjeesuun lafa isaanii guban. San booda lafichi lafa Sudaan miti. Kanaaf Sudaan lafa Itoophiyaa seentee qabattee jechuun himatu jedhaniiru Al-Burhaan. Aangawoonni kutaa Sudaan kan Al-Qadriif akka jedhanitti jiraattonni gandeen 34 kan naannaa daangaarra turan godaananii jiru. Sudaaniif Itoophiyaan falmii daangaa yeroo dheeraa kana furuuf koree walii dhaabanii turan. Garuu Sudaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Ibalxaal Aamroo akka jedhanitti waraanni Sudaan kutaalee daangaa keessaa ba'uun sochii waraanaa haa dhaabu jechuun gaafataniiru.
Very recently, in the first week of November 2020.
Dhiyeenya kana baatii sadaasa bara 2027 jalqabaa koreen hundeessinee hojiisaa gaggeessaatu jiru waraanni Sudaan hedduminaan cabsee daangaa Itoophiyaa naaseenu argine. Raayyaan ittisaa kan Itoophiyaa seera eegsisuuf sadaasa 4 Tigraay naaseenu immoo waraanni Sudaan carraa sanaan gargaarame daangaa Itoophiyaa gara keessaatti seene qabeenya saamee mooraawwan gube. Lammiiwwan Itoophiyaa kuma hedduus godaansisee jedhu haleellaa banuun kan ajjeeseef kan hidhes qaba jedhu. Lammiiwwan Sudaan himata ambaasaaddara Itoophiyaa balaaleffachuun waraanni Sudaan caalaatti tarkaanfii akka fudhatu gaafatan. Hayyuu waa'ee duula waraanaa akka ta'an Sawaarimi Kaalid akka jedhanitti dhiheenya kana muddaminsi hammaachuun jiraattota naannoo daangaarraa fi waraana biyyootii lameeniif balaadhaa jedhu duula waraanaa fi waamichi dhiyaataa jiru. Ummataa fi gosoota hedduutti sodaa uumeera keessumaa Itoophiyaa keessatti gosoonni beelli seenaa akka jiru argaa jiru jedhaniiru.
Akki naannoon Tigraay keessa jirtu akka jechitti gaafatama guddaa tokkummaa mootummoota damee baqataatti waan akka malee nama yaaddeessaati. Baqataan Eertiraa achi jiru qaraayyuu gama gargaarsaatiin bala keessa jiraa jedha. Akka koomishineer Filippoo Giraandii Halee jedhetti hambilee baqaa tokko tokko keessatti midhaaniif gargaarsa tokko argatanillee. Eegi lolii jalqabee jilama asitti hojjettooti qarqaarsaa yoo akkam diqqaat hambilee baqaa lama dhaquu hin dandeenye haala jirutu akka nama rakkisuu jira. Jireenni baqataa Eertiraa hambi baqasuun keessi jiru akka malee nama yaaddessa. Torbaan hedduu asitti iyyuu qarqaarsa homaatuun argannee jenna. Tana malee lammoo gam lubbuutiin namatti fixanii hedduu guuranii yaa'aniini kaan ammoo qabanii lafisaan keessa dhuuf Eertiraa galchanii kuwwan nama yaaddessaa jira itti gaafatamaan kun. Waraanaan duratti hambi baqaa Tigraay 4 keessatti baqattoota Eertiraa 96 caala keessi jiraata. Lol sadaasaa suniin ammoo baqataan hedduun kan Suudaaniitti baqate kaan ammoo biyya keessa baqate agi tokko Finfinnee baqate. Akka koomishinii bulchiinsa balaa Itoophiyaa jedhetti dhaabii isaanii lol Tigraayitii fi rakkoo naannoo Benishaangul keessa jirtuun warra baqate nam 1700 caalu qarqaare. Akka odiimaan koomishinii kana obbo Dabbaba Zawdee jedhetti Tigraay qofattu nam 1500 dhiyaatutti qarqaarsa kana argate. Akka oduu Addis Chokkoloo irraa argannetti. Ugaandaan pirezidaantii filachuu jirti. Pirezidaantiin isii Yoweri Museveni marroo jaheessuuf dorgomuu jira. Namni isaan hayyuun walitti dhaawachuu jiru kaan ammoo isaan wal dorgomuu jira Bobi Wine. Filannoon tun yaayyuu karaa qajeela irra goorte uummati dabuu fi diduu qabaa jechuun dubbate. Bobi Wine filannoon Ugaandaa seera filannoo hin guunnee jedheetiin miidiyaa irratti dubbate. Filannootti jiran tanallee anatti moote jechuun biyyatti himate. Kam jirutti filannoo tana Yoweri Museveniitti namni biyyi tan bara hedduu bulchaa ba'e harka 65 dur jira. Bobi Wine ammoo harka 28 qaba. Akka oduu Halima Athumani Kampalaan ergitetti waraanni Ugaandaallee irra mana Bobi Wine dhufeetiin itti duute. Bobi Wine miidiyaa irraallee rakkumsa himate. Filannoo seera hin qabne tadoorsisaan guutamte rakkoo hamtuu kee jirti jechuun dubbate.
I am very confident that we defeated the dictator.
Abdii qabna filannoolleen nutti agammaata harka guddaan abbaa irree moo'ee jedhe. Akkumatti Ugaandaa maqaa balleessiti tan diduu barbaanne. Jeneraal Museveenii fi warri akkisa irreen nan bulchuu fedhu ammallee uummata Ugaandaa irratti ufufa'uu barbaadaa jedha Bobi Wine. Wanni bultooti filannoon duratti interneetii dhufaniif iyyuu dhuga dhoosuufii jedha Bobi Wine. Oduumaan koomishinii filannoo biisuun Paul Bukeenya ammoo himata Bobi Wine kana hin fudhanne waan qabatam hin qabne ebaluun mo'atee jenneen dubbannuu jedhe abbaan hojii teenye falma ammoo falma hin danda'a jechuun dubbate. Oduumaan paartii Museveenii faatilleeni uummati eenyummaa kennu waan beekuuf shakkii hin qabnu jedhe. Museveeniin nama gannaa 76 marroo jaheessootiif dorgomuu jira. Tokkummaan mootummootaallee filannoon tun filannoo qajeeltuu ta'uu hin dandeettu jechuun ibsi baase. Oduun ammaaf qabtan soraa lafeeti.
ከጋጅተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ያዲ ኡመተ አሜሪካ ዳበቶ ዱሲ ዲኤስኢፍ ከዩጋቭ ጀጠሙን ወልት ቀበመ ሃራን አከገርሲ ሰቲ ሚሴንሶን ፓርቲ ሪፐብሊካኒ ዲባራር ከዲግደሚ ቶኮታን ኦከራቶር ባንደብሬ ደገርቶተ ፕሬዝዳንት ትራምፒን ዋጅረ መነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ረት ገጌ ሰሜፊ ሉቡን ነሞታለ ከሰቲ ዳበመን ደገረን ለኮብሰ ከና ኦልከኔንታኒሞ ባይን ፍለኖ ቢየቲ ሰዳሰ ደብረ ገጌ ሰሜ ሀተሜረ ጀደነ ያመኑ የሮብ የቲኬ ሰት ተርባንዱፉ አንጎም ሞቱማ ገረነማ ሃራው ፕሬዝዳንቱማ ፍለተመኒት ጫጅሩ ከነቲ ቢየቲኬ ሳዳን ቆቆደምን ሳፍ አሪቱ በበለተ ጅራ ገባሳ ፓሲ ውዳ ኩስዋራ ጃለነቱ ዲስ
ሃለለም ዩን ዩናይትድ ስቴትስ ሙፈቺ ሰረት ሰገሌኑ መታፉናና ሚያካገርሲሱት ሀርከጫላ አንሳኒ ደግርቶተ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቄቀኒሩ ትራምፕቱ አመጂጃ ገረመነ መሬ በከቦተ ኡመታት አከቀጀለን አጀጀጀ ከነን ፓርቲ ሪፐብሊካን ደገራን ኬሳ ሻን ካርክሁፍ አከጀደነት
when I woke up this morning and saw on CNN that this
የሮን ሪባቆ ደመቄ ኦዱ CNN ነዳወድ ኩን ሴና ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰት ጉያ ዱከና ሰዱማቲን ጀዴ ጋራንስ ነዱኩቤ ጀዳን ገሩ ቴሌቪዥን CBS ሰገለን ኡመታ ፉናኔ ካንተርባን ካናካ ገሲሱት ሪፐብሊካኖ ተከሳ ሀርከ ዲግደሚ ቶኩ ከታን ሞርሚገገ ፈመደገረኒ ጅሩ ቴሌቪዥን PBS ሞ ሰገለን ኡመታ ፉናኔ ለሚወን ዩናይትድ ስቴትስ ሀርክ ሶዶሚሽን በኢፍ ለኖ ፕሬዝዳንቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ኢናማናን ገሩ ዋንጀ ዳንካና ረጋቀ በተማን ቀበን
It's the big lie. If you say it over and over and over enough, then people start to take it as
Kun
true.
Kun soba guddad. Irrede debi'e somne rodu batam. Ummanni dugase ujal kaba. Kanas gocha kajran. Presidente chafi. Namunni isan kongresa ke sa kaban jiran. Humnotin e gumsabi yolesa kumakul ashantan. Washington ke sa kak upsifa mayyotaw. Kunis amajji digdama fulle kenya. Joe Biden kakatani ango presidentu makaba chuf. sirna gaggee famurrat eegumsa gochuuf ta'uun ibsameera. Gama kaaniin manni marii bakka bu'ootaa kan United States President Trump himatee jira. Kunis yeroo lammaffaaf ta'uusaati. Sagalee kenname kan ibsan afyaa'iin mana maree bakka bu'ootaa United States Nancy Pelosi akka jedhanitti.
The ayes are 232. The nays are 190.
Eeyyee kanneen jedhan 232. Lakki hinimatamu kanneen jedhan immoo 197 jedhan. President Trump barri aangoo isaanii xumuramaa yeroo jiru kanatti biyyattiin addaan qoodamtee jirti. Hayyoonni biyyattii bara bu'uufamuu biyyattii fi wal waraansa sibiilotaa gidduu addaddummaa tokko jira jedhu. Yuunivarsiitii Vanderbilt keessatti quunnamtii siyaasaa ka barsiisan Vanessa Beasley akka jedhanitti.
Both of those time periods who counted as a citizen was almost exclusively just
Barasan hala ture kana laman keset lemi America kajet amaturan waradi turan kanaf umman America enyu sajet yadu fi akasumas yero kes hali akajijiram ilalu qamna senan qajel famanu kennen hala jirurat yadun akajijiramni duf gochunsa dugajiru jedani presidenti nebiya mallattoo waajira qabatee jiruu maal akka ta'e hubatu uummata hundaaf dhaabbachuusaa hubachuudhaan namoota yaada adda addaa qaban keessatti akka mi'eessituu gaarii ta'uu qabaa jedhaniiru. Joe Biden tokkummaa argamsiisuuf duula gaggeessan kan itti fufan yoo ta'u mufannaa jiru fooyyessuuf biyya wal qoode keessatti rakkoo guddaatu isaa mudachuu malaa jedhu Steve Phillips.
Very similar moment. to post civil war
hala wal warana sibilota america sana boda hala ture fakkata inamma kun ummanni biye kana malta u qaba sajedu rat qabso wal waransa jabatur kuno ammo sana yaluf kajiru fakkata jedan lafa united states ummanni she wal rejirut qopin kakatani ango qabachu gagge famajir joe biden amajji digdam barakuma lama digdami tokko kakatani aangoo fi waajira pireezidaantummaa dhuunfachuuf kan itti jiran ta'a.
Ardina Africa Enyet Talali virus corona gara milione ibalamaf, miliona torbatamafura chujir tijera gamtan Africa. Angaon talalin kun halamadalawatein gutumar dittifrav samajer and abdatan. Kondalun negum safayaka jeraniti, talali chalami one Africa gutumat akabsisuf, talali biliona toko wala kabar bachisa. Gabasani tapaul Johannesburg Rargite, Nugusuturies.
Misen Sota Shantamishankan Kabu, Gamtan Africa, Batiwala Mandarbani Olive, Gareto Kumuran, Arditin, Talali Rukwa Covid Daran, Barbachisa Te, Hala Argamsi Sudanda Amurati, Balinan Hojetabe Akuma Titime Hojetenisi, Sanadugom Susa, Africa Union, Yokan, Gamtan Africa, Robi Derbe Ipsa Basin, Adese. Talalin marsa jalkaba milioni ibalamafi, milioni torbata matau, Afrika senejra jede. Lakosi tu kwame kunega, talali bilioni tokofi, milioni ibashan umata ardi Afrika kesa, dibanta torbata ma ol tau, talal sisu barbai sajani, angon arditi yadan kesa harkashan tau futiko hankatudam. Kanajechun, Matar di Afrika dukuba kanarra gutummat tita ubatusi debe de derba kanarra itisudaf talalemu kabu jedame taedam. Cyril Ramaphosa, President di Afrika kibba barakanati fi durata gamta Afrika taun tajajla jirachun nibekama. Di makanarati oduhimansani Tiron Sel sasanjet an ibsani turem.
President Ramaphosa said that from the onset of this pandemic, our focus as a continent has been on collaboration and collective effort.
Wererri dukubakana ergie gale kase tiye fannan Kenya akka ardit gamtafi walintawdan fachisu ture. Mami toko male oso addan yadi Kenya infafachayin kalbi tokon bi tokolle degatamu hinkabu kanjeru ture ejennun Kenya. Sanayada Walgayfi waltajji addunya arganne kamirattu halan chimsne irratti dulu yokin beksisu kamne gamakani nimmo matamatadan akkabiyatti si talalli kana kara itti argannu falachutti ademne ture kanjadan kana warattu hundaawne ga ibsabra torbandar be ifa godanin angwan Afrika kibba talalli biye hindit omishame milioni tokotau Biyisani Afrikan kibbat umrabati kana kan galchitu ta'u addesaniru. Tane mo, gurran alakesa milioni walakka dawlatan akka galchitu eran. Biyi Afrika kibbat namota virusi corona kaban milioni tokofi kumat ibbasadi. Kabachuran ardi Afrika kesa sadarkajal kabarra jirti. So chi ama gocha jirtu nisi lamiwan she milioni afurtama yokin umata she kesa dibanta jatami torba. Hagat umur wagga kanati talal si suraf karur fatte jirtim. Golfan kun Afrika kibati akaharati bifa gederete bati mudera egale mulla chun samo bala bradasim. Ega Afrika kibba bala kan ufra fatte suraf gama addadatin yala jirti. Sababan Biyatin dinagdeetan kannen chimo taan yokin G20 jataman kesa uwaantatev. Garu, warri gali gari ana kaban biyoti yokin biyoti hiye sao. Sanaf, gamtan Afrika yokin Afrika Union karora kaba. Akau duhiman Ramaphosa Sil jataniti.
In terms of financing, arrangements have been made with Afrexim Bank to support member states who want to access these vaccines based on a whole of Africa approach.
Esi malaka gama ilalateni misenso tigamticha akasan talalli kana argatan dandesi sudaf kata humna Afrika madalen Afrexim Bank abata jedam wolin halli mijay nijram. Almakanan gafi biyota misenso ta anirra yati ratti hundae bankichi lika dolari haga bilioni lamatau esuf jiram. Kana kofamiti gare ganta Afrika fi banki adunya giddu te hariro umamen dolari bilioni shan argamu ifate ejiram. Sunimo talalli dabalata bituf yokinimo basi rapsi tif olu ta ture kanjaran. Ega talalli milioni shan tamatau. baayyee yeroo barbaachisaa ta'e kanatti dabalataan ebila haga waxabajjii dhufutti ardii Afrikaa akka ga'u kan ibsan oduu himaan kun inni hafesi waggaadhuma kana keessa hindiiti Afrikaa seenaa jedhan. Talaalliin hindiitti oomishama jedhame kun kaampaanii beekamticha qorichootaa fi talaallii oomishuun addunyaa irratti beekamu Faayizarii fi AstraZeneca irraa ta'us Anita Paul dabalataan gabaastee jirti.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoolee bu'uuraalee misoomaa fi hawaasummaa godinaa addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiru furuuf kan dandeessisu pirojektii qindaawaa gumaata caffee tumaa jedhamu bu'uureessuusaa bulchiisi godinichaa beeksisee jira. Pirojektii kana dhugoomsuuf abbootii qabeenyaa godinicha keessaa hojjetan dabalatee qaamoleen garaagaraa kan gumaacha kanatti hirmaatan ta'ullee dubbata. Muktar Jamaaltuu qophii misoomaarraaf adaamaarraa gabaase.
Godinni addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee godina giddugala biyyaa Finfinneetti dhihoo garuu carraa guddinaa fi faayidaadhaan kan eenyuyyuu caala fagaatte ta'uutu dubbatame. Waltajjiin har'a Finfinnee hoteela ililliitti taa'ame pirojektii qindaa'aa gumaata caffeetumaa jedhame rakkoolee hawaas diinagdee jiraattonni naannoo kana qaban adda baaseetiniin furuudhaaf kan hojjetu ta'uun dubbatameetiniin jira. Godinni addaa naannoo Finfinnee rakkoolee carraa barnootaa bishaan dhugaatii fayyaa fi kanneen biroo hedduu kan qabu ta'ullee waltajjii kanarratti ka'eetiniin jira. Keessattuu godinichi giddugala biyyaa jiraachuun isaa lafti waan barbaadamuuf hogguyyuu nuuf carraa osoo hin ta'in adaamii ollaa hagamsaa jirru taane jedhu qonnaan bultoonni marii kanarratti bakka bu'aniitiin argaman.
Maqaan koo Taammiruu Marshaan jedhama. Odoo bishaan gidibii dirree nurratti hidhamee jira. Gidibiin dirree nurratti hidhamee bishaan amma fuudhanii magaalatti geechaa jiru. Inuma iinaa amma godina ga'utti deemne tokko ana. Ibsaan bakka bakka wal hin geenye rakkoo bishaanii qabna rakkoo ibsaa qabna kana.
Maqaan kiyya Mahammad Normaa Beetan jedhama. Egaa naannoo keenya lafti investimentii fudhatamee ture abbootii nama aangoo irra jiruu fi nama biraatti fayyadamalee qotee bulaawwan fayyadan jiru. Dargaggeeyyiin kan fayyadaman barriirra waardiyaa oguu qofa. Investimentiin barbaachisaadha. Lafti jira waliin taanee investimentii dhufullee qotee bulaa nama lafa qabuu fi nama qarshii fidatee dhufu walitti hidhanii yoo hojjisiisanii jijjiirama guddaatu dhufa. Maaliif muuxannoo duraan dabre irraa investimentii hoo jedhamu abbaan qabeenyaa bichaan akka birrii haaratee deemu lafa qotee bulaa buqqisu fakkaataa ture duraanii qabatamanis ture. Amma garuu oduu qotee bulaa lafa qabu kana walitti hidhanii waliin akka sheeritiitti deemamee lafa beekamtii kennanii fi oduu deemamee hojjetame. Baay'ee gaariidha. Bishaan Finfinneedha jedhamee baay'ee adadan qabu jechuudha baay'eedha. Haalli rakkoo yeroo dheeraa rakkoo bishaanii jiru baay'ee rakkisaa jechuudha. Laga Sandaafa jedhamuu fi laga Qulxubbii jedhama. Isaa waraabnee dhiinaa horiisuma dhugaa xuriin adda addaa magaalarraa yaa'etoo laga san balleessaa ture. Uummanni rakkoo fayyaatis deebi'eettis immoo horii wajjin dhugaa ture.
Qabeenyota godinni addaa naannoo Finfinnee qabu hedduu kan jiraattonni godinichaa itti oolaatiniin hin jirre ta'ullee kaasa bulchiinsi godinichaa. Fakkeenyaaf bishaan dhugaatii harka caalmaa magaalli Finfinnee dhugu kan godina kana keessaa bahu yoo ta'u gama biraatiin illee warshaaleen hojii investimentii garaagaraa irratti bobba'an akka naannoo Oromiyaatii fi guutuu biyyaatitti hin jiran jedhan harka caalmaadhaanis asuma keessatti argamu. Garuu isa kanarraa fayyadamuu rakkoo irraa dandamachuun hin danda'amne jedhu bulchaan bulchiinsa godina addaa naannoo Finfinnee obbo Girmaa Hayiluu.
Godinota Oromiyaa keessaa godinni waa hundaan duubatti hafe kana. Inni kun homaa waan biraa ragaa biraa barbaachisuu hin oolu hin qabu. Uummanni Oromoo hundi godina kanarratti buufuu qaba. Sababni isaa qonnaan bulaan hurmii isaa guutuu bakka itti buqqa'aa ture. Lafa investimentii kennaa ofii investimentii irratti hin hirmaatu. Babal'ina magaalattii fi gamoodhaaf lafa hin kennaa ofii immoo deebi'ee gamoo eega. Bishaan hin kennaa ofii bishaan qulqulluun dhugu. Barnoota irratti manneen barnootaa gahumsa qabanii fi qulqullummaa qaban hin qabu. Industiriiwwan naannoo kana jiran. Warshaawwan naannoo kana keessa jiran uummanni kun hiyyoomaa uummanni kun miskanaa qaamni dhaabbanni industirii sun qofni yoo soorame yeroodhaaf nagaan jiraachuu danda'a garuu bobummaa hin qabu. Kanaaf industiriiwwan naannoo kana jiranis bu'uuraalee misooma uummataa akka hojjetu pirojektii kana keessatti galee carraa hojii dargaggootaaf akka uumu. Hoo kana ta'uu baannee industiriinis fayyadamuu uummataatiin walitti hidhamuu hin dandeenye babalini investment if babalini industries gafi kesa galaychu kanaf carrawon godin kun kabu industry injira albun injira magaloni nanu kana yo lafa barbaden kun ambula ra lafa fudatan injiru kunund ko umande kun marif dubatta fedali kesa termatani jiruf jirenyu umata kana jijiru daf burale misoma na ene dabukana jijiru daf gafo jetam industry kenya snagar gata nanun kun nanu badalina tawantaif rakko rakanit rakko kanamu akamiti jijiru kamna injiru carra kenya carra kamnu qindesnet hojit galle
obogurman akajaniti rakkon yero era walizatu lametinin dufekuni motumman hatnuma bajet ramadetinin hafuru yojedame wanta sumahin danda amnejedu rakko kana furuda afille abotin qabenna nanni cherati socho atinin jirani fi kamolen immi ilalu kannen biro irratti hirmatani gumata wali busudan hawasa ken rakko kana ke sabasu qabna danille kasan projectin kindawa gumata cafetuma kuni mannin bermota pulti addarra kase haga mannin bernota idile ga mabratitti projectota bishan dugati fayyafi carrale hoji uman kannen biro le kan of ke sa qabatiyo ta'u basi qashi bilen saditu qalamatin wagga sadike sattini tumura majadametinin yadame mari hadda kan ratti abbotin qabenna godinicha ke satti socho anille kan hirmatan yotau hoji omisha albuda ratti kan hirmatan obbo faqadu asaffa radio sagale america tif kana jadani jiru
en inde garsfenya amma mat de gara kocha dundre balakan tanam bodase dirkama amma domat hojikenya jira hojike xira manin kun projectin kunam bayena magamachis umna kenan neto lubbu kenan neto cina dabachu dafe arresto borstof ifafifa dobatin debino ayanga mat krakuma ibato covid damisedi walla kanaye kapalti gode mere kenne tanam bodasmo angala maharga ngasadicha kana chala cina dabna baye kenna magamachi sukuni malaka kofo don tain humnanis to dekum samodanis to yadanis to nukufamut nabratis abba kawe nyabratis olit finneto cina dabachuni baye dirka
projecting indawa gumata cafetu makuni erga egale ji asaddet lakofsisu pulcin su godina addana no finfinne kambekse yotau hoji hanga ammati inille bakara kole ciccima mannen barnota fi kannen biro jirani ratti hoji tigalamutulle kafame amalle yero hafake satti hoji le baddagal mangawdaf hojjetamatinin jiraachu hogganan komishini qoranna tarsimo akkasumat qinde sangare projecti qindawa gumata caffe obbo takattal abbe dubbatani jiru
qabatama projecti kanani gara projectota gurguddo ko saddeete fi isanjela mo sagantale titikka sagal tamila mafke sakabo iga projecti kana milkesuf qorannonu tigegesinen gara qarshi biliyona sadifi qabtila makanto no barbaachisa projectin kun kanu turti oga sadiqaba projectin kun yo milkae kallatin fi alkallatin gara haasa miliyoona 10 kan taw fayyadama taasisa rakkoleeni godinni kun kuufamaan qabu backlogs of the problems kana hiku keessattimmoo projectin kun gaheninni qabu guddawaantee fi kana giddu galeessa godhanneeti kan hojjanne egaa projectin kun amma turti saddeettan kana jiwottan saddeettan kana keessatti wanni ni raawwachaa jiru keessa asiin rakkolee addabaafachaa asinis rakkolee kana hiikuudhaaf immoo hojiiwwan hojjetamu qaban keessa fakkeenyaaf maallaqa olitti qabu hojii kana hogganu gama biraatiin immoo wantoonni amma karoorfaman kana immoo qabatamaadha hojiitti jijjiirso hojiiwwan sadeen kana walfaana ofuudhaan almost sadarkaa jedhamu danda'utti hojiiwwan hinduu paayipilaayinii keessa jiru.
Projektoota godina addaa naannoo Finfinneetitti hojjechuudhaa deemamu kana keessatti keessaahuu carraa barnootaa bal'isuu irratti xiyyeeffatameetiniin hojjetamuu qabaanillee dubbatameetiniin jira. Projectiin kunis kan jalqabame galmaan gahuu qofa osoo hin taane projectoota gama biroo wal fakkaatoo eegaluudhaafillee wantoota nama abdachiisan kan muuxannoon irratti fudhatame ta'utu himame. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Kopi Kenya idletin witata satellite nimbo borwalitrebina dagefato ta Kenya nagatibula amma saganta fana maratu tifufa.